najimsafi.com.
Sometimes ni jone nguri kila nikitafakari some angles naona haziko shwari nahitaji jemedari uongoze kufuta kiburi ili visije haribu moyo nafsi na mwili wangu uweza yerejesha hayo maji yaliyomwagika kurudi tena kwenye kikombe cha awali na kuonekana safi kuliko awali ongoza maisha yangu Bwana wewe nipo safarini na mi bado nakazana na yangu race bila wewe sina uhakika kumaliza salama race ninaomba nishike mkono Bwana nishinde yangu race nikiwa nawe nina uhakika nitafika salama finally nikuone ukirudi toka mawinguni baba finally ukisema mwanangu twende sote zote izwapo tawala moja na mawazo yangu yote tawala moja vyumba vyangu vya moyo ivyapo tawala kimoja palipo na hitilafu dadi naomba undo boresha nyendo na mimi boresha nyendo na mimi ongoza njia na mimi ongoza njia na mimi tazama po mimi waone ushuhuda wa wewe maana wewe uko ndani yangu mimi niko safarini na mimi bado nakazana na yangu race bila wewe sina uhakika kumaliza salama race ninaomba nishike mkono Bwana nishinde yangu race nikiwa nawe nina uhakika nitafika sala finally nikuone ukirudi toka mawinguni baba finally ukisema mwanangu twende sote.